语言。
Downloaded from ilovezedmusic.com.
My name is Chile One.
African new body skill. Depola.
Nangu malande. Hichoche na chile ule. Chakula kusebanya fya paliponse. Nishita yonse. Nangu baponte. Taba mwende fiombona. Akasembe pakube yansenda yonse. A party boys, better can come out.
Walibele lo kui koma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kui koma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalivelele vitu wa ikala. Valeke nangu wa ponte. Ni uwa ishiwefyo naba naba sonte. Nangu wa wata paliponse. Tawa mune nseko tuipela jonse. Wakula choro mafete awa. Tafia kapopo twaliva kale mupawa. Ugule kanadi ashida tuchapa. Ntuichite mwiko chesu chadi valulanga flower. Oke nangu na left tula mbwesha right. Fintu fiaba na right. Jano busu mata mafula maeki. Twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande. Ichoche na chili ule. Chakula kusebanya fya pali ponse. Nishita yonse. Nangu baponte. Taba mwende fiombona. Akasembe pakube yansenda yonse. Apali ponse.
Dia, muti mefio karipanga taulinia. Nangu fiko senjikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapakokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wante fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fiabika lesa pamono manputa sanda. Pakobushi kutukaleka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nishita yonse. Nangu baponte, taba mwende fiombona. Akasembe pakube yansenda yonse. A paliponse, better can come out.
Walibele lo kui koma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kui koma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la, twalibele la.